Parliament olwaleero ya kutandika okuteeza ku mabago ag'enjawulo agennongoosereza ku misolo oba tax amendment bills aganaasalawo obutya gavumenti w'esobola n'ate okukunganya emisolo gya kuno okusobola okuvujjirira embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2026-2027. Amakubo ag'okulaba nga nate emisolo gino givaamu ebibala gayanjuddwa eri mu Parliament ku ntandikwa y'omwezi guno okuva eri minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi. Amakubo gano agali mukuteesebwako gasuubirwa nate okuvaamu ensimbi eziwera shilingi obuse 4.5 mu misolo egisoloozebwa kuno mu ggwanga nga gavumenti enoonya nate okuvujjirira embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja wakati mu kukendeeza ku nkola ey'okwewola ensimbi ebweru n'okwesigama ennyo ku buyambi.